miyay heli karaan, yacni si fudud ma ku arki karaan ninka ay soo doorteen.
Ninkii ayaan hore ku hoos orday for votes would be very hard to access when elected. Waxaa laga yaabaa inaad ka soo kacdo Garissa ama tuulooyinka to Nairobi sifaad u aragto dembiga, laakiin marmar waxaa dhacda inaad ku mareysto baarlamaanka bal inaad aragto isagoo maaragta baarlamaanka soo gelaya ama ka baxayo. But you know, they, it's not a specific place, maaragtay appointment aad ku arki kartid.
CDF-ta waa miisaaniyad mudanaha mas-uul ka yahay, looguna talagalay in si cadi wax loogu qabto. Waxtarkeeda lama arka inta badan. Maxaa qaldan baad u maraynaysaa?
Waa mid jirto in waxqabadka CDF-ta muuqan waa lacagta keliya ee mudanaha uu ku samaysan karayo weji ama ku abaalmarin karayo ee ciddii sabooday during the election. For formality, waxaa jira guddi made up of cronies la shaqeeya mudanaha. Therefore, the money is misused on projects that has little benefit to the community. But waa laga yaabaa inaad maqashay ama aragtay internetka nin ka cabanayo sida mudanaha ugu tarxifaray lacagtaas CDF-ta oo ka magrilyah ee kasoo duubtay video. Ninkaasi waxa uu yidhi iskuul ayaa nagoo dhisay and there is no water. Ninkii warka sii watay wuxuu yidhi ciddii diyacabta ayaa mashquul gasha oo kaaga qabata. Marka you know such maaragtay things baa dhacaan oo maaragtay mudanaasha lagu eedeynayo. Marka it is true misused waxqabadkadana maaragtay aad uma muuqato.
Su-aasha ugu dambeysa jeclaa inaan kuwdii waxay tahay xal maxaad u aragtaa haddii aad tahay dhalinyarada kasoo jeeda gobolka waqooyi bari eki?
Dhibaato ayaa jirta Soomaaliya dhexdeeda oo la yidhaha disunity makasta ay joogaan sida badan the elected MP iyo kooxdii kale ee la tartamaysay do not reconcile after the election but remain loggerheads. MP-ga hore lagama yaabo in uu wareejiyo xilka si sharaf leh oo catashi uu weydiisto ciddii maaragtay waxu qabto inta uu xilka hayay. Sidoo kale the incumbent MP ma weydiisanayo the blessings of the community ama the constituents, mana odhanayo maarata hadii igu faataxayo maaragtay xilka for the period I'm responsible. Marka aniga xal waxaan u arkaa the elected MPs iyo kooxdii la tartamaysa ama kii maaragtay xilka soo hayay hore has to reconcile, waa inay maaragtay salli isgeliyaan. They have to support the elected MP for a period of 4 years at least. Ila sanadka ugu dambeeya on sanad doorasheef.
Intaas waxay noogu dhamaaday barnaamijkeenni. Wixii comment ama aaraa ama fikrada aad haysaan nagu soo hagaajiya email nabaday. Asalaamu calaykum waraxmatullahi
wabarakatuh. Umma daud safi adiga lagadiyo awlaha arlada ajilagu aminu umma daud safi adiga lagadiyo ay soranne edinkuma arkaysi ehelakeemo ay soranne edinkuma arkaysi ila adeeko ay soranne edinkuma arkaysi ila adeeko awlaha arlada ajilagu aminu umma daud safi adiga lagadiyo ololaha runta ujeedadiisa ayaa laga rabaa ololaha runta ujeedadiisa ayaa laga rabaa ay furanne idinkuma arkaysi dhaqaha adinka ay furanne idinkuma arkaysi maransa iyo ay furanne idinkuma arkaysi dhaqaha adinka ay furanne idinkuma arkaysi maransa iyo Thank you. غالي غالي.